Yeah. Cannabinal. Day boy. Baba note.
Barnes.
Yeah. Siku moja itakuwa fiti. Just hold on. Yeah. Oh na 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 na. Yeah.
Dr. K.
One day itakuwa fiti. One day watacha chuki. One day wataka ubest mbele ya Gucci. One day wata fall in love, watch your forms of my groupie. One day mzee atacha vita na ata find peace. One day mother atatulia na atacha kumwaibisha. One day itakuwa furaha after mashida. One day kila kitu itabadilika. Kumbuka school kuna muangalia kama laika. One day chali yako atacha kukata maji sana, anza kukazana. Kufocus na kukeep promise alikupatia. Na maybe itakuwa start fit ya kujenga familia. We just human na saa zingine si upotea njia. Hasara kibao juu ya hasira, lakini maturity kukubali makosa na kubadilisha njia. One day tuta break curses, ni hard kubelieve. Binadamu juu chenye iko ndani, si chenye iko kwa surface. I don't know. Yeah.
One day it'll go alright. One day it'll go alright. One day
don't ever forget where you come from. Yeah,
yeah. One day the road is tough, yeah. I mean, no, say you hard enough, yeah. I know of pain in your eyes, yeah. Say me tired of the lies I may can't see from a mile, yeah. Angry belly there, so, oh no. Three bikini, I depend on you, yeah. Now I have no paper, so me can't get a job, oh no, yeah. Yeah, me going crazy, somebody help me, no. Walk out every day, yeah, me can't see no change. Yeah, no pain, no gain, that's all them tell me. Why me? Why you? Yeah, somebody tell me. Yeah, the system no friendly, yeah. I saw them set it, no. Father help we, ooh, Father help we. Yeah, One day it'll go alright. One day yeah. One day it'll go alright. One day
don't ever forget where you come from, yeah.
Nimekuwa sana madrin kikumedi kubeote kuwa seti galfi vako yako na sare mapenzi yako sitake unanimiza. Juko kifa na ganji sina just braces sina. But one day madhara utasari for you najifanya asari etena tafka ka afande nani vako tu za kunisare, yeah. Kujifanya umejam juni mejam nisha kungam girl kangwariti na mihap, uri nishapisha tokia love zangu zikangam sijuka ni cham ama ni love jukira siku mini dopamine siko mavitu but you have a man nikikuona na nyanya reda sadi nyanya na shindwa rada
Papa Note.